Talata go'o lewru septembre hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso yannde joyi e mintaji sappo e joyi habaruuji studio Kalangu e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoulmoumoun yettinta e moɗon. Sembe habaruuji meɗen hannde en haalan dow ƴeewtinaaki ɗereeji tewtewru janngooɓe timmina janndeeji mumen hitaande hikkede e nden nitor nder janngirde iftika ɓe laso e ɗiɗo e jeetato. En kala nduni faa hannde nder habaruuji meɗen ƴenndan dow bonondaaji diyele ɗo enɗan nder leydi Niger, ndunngu hikka guudu ni daliila diyele to ɓuɗa ɗenndan bonondaaji gaɗi sanne hanono jon anndal gon haaliri ɗum dow beeli pete e maayo e ila ilɗi. O wi'i ko jaareni di hebbini maayo gon kanni woni daliila majjum. Yewtere pinndinol meɗen studio kala ngu haalan hannden dow lumaku rewɓe yelu to enɗan nder commune yelu on enɗan région Dosso nder département Gaya, rewɓe wonɓe no tittinkini wakkati fuu ko watta keɓa ko heƴori ko e mumen. Subaka o woni ko ƴewtinaaki timmina ɗereeji tewteru sukaaɓe janngooɓe ekkito gollal to anndan nder janngirde iftika fuɗɗa ɗo anndan nder huɓeere ñama hikka du ni janngooɓe ɓe anndan ni janngi a timmina golle mumen ni no lasoɗiɗo e jeetato. Non nani ko Amadou Sadou Iliasu ardiɗo janngirde anndan wii Olivier Assogba wi gam famtinde himɓe.
Nous sommes en train d'assister.
Min gonana miɗen mballa hollugol ko heɓa e jannde jannguɓe janndeeji mawɗi dow hokkugol habaruuji ko wiyete licence. Min gonana janngooɓe capanɗe nayo e jeetato wonɓe no holla ko heɓi e jannde muɗum nder laawol majjum. Ko capanɗe tato e nayo jannde gaɗɗol silma gaɗi sappo e goo ɓe to du gaɗi jannde hokkugol habaruuji, tato ɓe to du jannde janngugol ɗereeji burtotoɗin kokkanimɓe habaruuji ɗin janngi. Hannde sappo e goo goni no gaɗa hollugol ko heɓi e jannde mum. Jaango tato ɓe ɗereeji burtotoɗi no kokkanimɓe habaruuji ɓe gatta kollo muɗum hawtade e
ɓeeto.
Cukaaɓe ummatore leydi Niger gon ni alal woronja lewru uttitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso ɗo nder huɓeere ñama e gaddani sigila goɗon ko firta ko e awƴotooɓe looroji e motoji ɗo annden nder huɓeere ñama dow nawtoraaki kiitele ɗe annden kuɓɓooje no darna no yawtina looreji e motoji ɓe pirti du faa hannden ko e yimɓe dow saɗormaaji nawtoraade téléphone wakkati neɗɗo wonno awƴo ɗum du fuugan surude gacce na bonondaaji loore ko wonno waɗa ɗo annde hanonno. Sidi Mohamed gooto nder ardiiɓe sigila o haalirani ɗum Michel Djedi gam famtinde himɓe.
Les agents de la route utilisent
tokkiroɓe dow laawol seno awƴa looreeji mumen koƴa tana téléphone oji nodda. Ɗum du no woodi baasi ko ɗum waddanta nimɓe. Ɗum saabi komin ngari tindinde ɓiɓɓe wuro amawɗo anndi dow laabi looreeji ɗin hiite e stop wattaama. Ɗom do miɗen ɗon tindinaama heɓa ɓe calata ɓen accana selooɓe ɓen laawol mbitto, ngam segonduuji seɗɗa non hokka seliroɓe junngo ñaamoɓe. Golleeji noon ɗi min mbowuno waɗde ngam faabaade yonkiiji nimɓe. On njii looreeji ɗuuɗa ley leydi meɗen, amma min kiisake min ndaari ko bononda laabi heewi sanne. Ɗuuɗal muɗum du fuu no sukaaɓe ummatoore noon woɗi gollal amin woni faabaade ummatoore, kamɓe du ɓuri waɗde bonondaaji ndenne ngam faabaade ɓiɓɓe wuro noon e kamɓe ummatoore ɓe. Yahde jaango kamɓe jogoyto leydi ndi, kanƴum waɗi kono haani ɓe tindine yahde e tokkirooɓe dow laabi ɓen
fuu.
Diyelo to ɓuɗo hikka ɗi annden no dekkodiri to annden nder huɓeere zender gaddi ko pete e beeli takkol huɓeerde annden naane mbi en tawaɗi nder huɓeerde annden kewi fa jonka e diyele ɗe annden mburti no ñaama banggeeje. Himɓe du ni cuulake daliila majjum. Sa kettinoɗen ko Moustapha Mamman Sani siriyani en dow majjum.
Hadde to looreeji mairie ɗon pandata iɗum ba mettini laawol ngol tokkata ko ardiiɓe hawsu mairie ɓen ngara ƴeewana ko e mum heɓa koƴana ɗum laabi.
Min duuɓi an jeenani ley banguere nde abadami yayir ɗum ɗo kay. Yew gaɗa ga en ɗan jandi courant ngol saami ley ndiyan ɗan du ceedanke goɗon kañum woni ko faddiɗan yesto.
Wiya kena feto ngol nokku goɗɗo no ndenne no haani ɓe ngara to ɓe gattu ngurdan nimɓe ley saɗorma. Miɗen gatta daande yahde ardiiɓe hawsu ɓen ngam arande fuu iɗum dow hoore ardiiɗo e warde ƴeewa ko woni no waɗa ley commune muɗum na ley galluure muɗum, ngam kamɓe kaani ndena ɓiɓɓe wuro. Ɓe ngara ɓe ƴeewa sako ɓe ndeni na fudule wakkati ndungo ɓuri.
E diyele ñaami hikka ni enɗan kirkiso 1 e kirkiso 2 commune 5 fongo daane maayo ton enɗan nder huɓeere ñama e alal o enɗan gaddana balla ñamri e aare. Fedde sukaaɓe ummatore waddanore tawroyoɓe jaccere ka en du fa hannden fedde indirade soutien plus nder faransire kan waddani himɓeɓe enɗan balla. Nani ko Rachida Tan, Aicha Wale ardiɗo fedde de enɗan wi'i Rafika Attaher gam famtinde himɓe.
Nyande alal min jehi der nokuje to himbe be diyam wadani bononda min tawi himbe be der fi mo yurmini dum metti min do gam min bawta balli be fu amma min kokki sedda mo min godi dage butaji nyamdu e kadule min jahana nokuje didi kirkisay 1 e kirkisay 2 koreji chapande tati kam min kokki nyamande koreji nogay e joy kambe do min kokki be dage e butaji o watta koreji nogay e joy yade chapande tati min kokki be kadule woɓɓe do min kokkaybe min gi'i yeyraɓe nayeɓe e rewɓe ɓe gorraɓe mabɓe buura denne himɓe noon ɓe gala bawɗe baset gaɗa mum do himɓe ɓe min kokkay are min kokkiɓe ceede.
Jarani ko ili naati mawo ñamaygo andan ni hakkadan du fa handen ko tawa leɗɗe na huɗo ko faddo ila ildidi andan to jarendi andan ilu naatu mayogo andan ni kan waddi ko mayogo andan ñami nokkuje kewɗe hitani hikkade andan nder jeɗɗire wittine de andan fu hanono docteur Issoufou Maygarijo andal gondo beeli ila ildi gollowo agrimet ɗo andan nder huɓere ñame haalirde ɗum Moctar Hamadou gam famtinde himɓe.
Il y a des inondations directes qui sont dues donc
bonandaaji ndiyan ko mawto no bonnina dun endan wana ke wi e gan tobo heewi watto ko ndiyan dan endan wada bonanda bonanda ndiyan maayo no wodi sabu no waawi kay hono tobo wada ndiyan maayo dan beydo ila ilaaji ko warto wadda watta e maayo ngon endan no tawadu ko nan fa hande hara celi e ceeki latidi gaddoji ndiyan di endan no warda du konde kulle godde ko uddoto maayo ngon endan hada ndiyan dan jodade e maayo ngo dun saboto e dun weccho dun wada bonandaaji no kuje kewde hem non du ko nan ene andinde mum beeli kanye no kuito ndiyan jotto nemu no wodno ledde kude kulle kewde no handan ndiyan dan endan wurtoro sembe ila yana ta e mayngo hande ndedo en jii himbe no garno choppa ledde gam battira don endan no kuje deme to dun don du ko nan hokka sembe ndiyan dan endan ila yaade kulle godde watto e mayngo endan hinono uddango jonga se ndiyan wari futtelle titto ni yaade non to dun don woni ko watto wakkati godon bonandaji di
beaucoup de transport solide et le coefficient de versement augmente.
Hikkani da en daari maaroje ayeru fu diyan ñaami ɗum en ɗundu dalila diyele toɓuɗe no dokkodira sanne nder cakantarar de en dan hanono tinni useni kaloo do inde jon en maaroje ɗe en dan haalir o wi'i jonke seni himɓe daara bicca awdirdi en dan yasin den ko gara dasoɗo on den nder maaroje ɗe en dan wakkati diyan ɗan yehi foɗoyi gam heɓude mosola majjum ɗum ndu ni hoya dalila iɗum ƴama bawɗe sanne sey kettinoɗen ko wi Abdoulaye Amadou gam famtinde himɓe
to mo faray ɗo harke ani hesara
to gese maaro ɗen kay ndiyan ɗan bonni ɗum ɗam naati fa yotti e gese amin gawri tawaɗe gorojinde ɗen ɗam waɗi bononda sanne mosolo majjum woni jon o min gattatana kuuda ku roogo maane albacce amma to maaro ɗon kay sodanu so min gaɗani koye amin palaji maaro gere no gatta tuyyoji ko watta metereji hemre gere du capanɗe joyyi ana ɗo fu saɗorma on tawa koy isansi ko yarnata ɗum kamɓe mbirguiri engrais laatani min golle so yani sa aɗa wodi neɗɗoma goɗɗo seɗɗa kalona ɗum mbiya a watti maaro de wallayi a wala bawɗe ko sodata engrais seni oɗon pamri o hokkete ceede cooda engrais gatto
kanko engrais ɗenim ko ko waɗande maga
hitande fu ni de en daari diyele toɓoje no bonninani himɓe sanne ɗum anden nder huɓere to anden naabiya nder commune Matamay département Kanthier région Zender waddi du fa hande ɓe mbi'i ko buuri ko tawa dow laabi ɗi enen kandu ni woni dalila majjum heɓude mosolo majjum du waddi ko sukaɓe ummatore Matamay ummi dari no ɓotta buurdi enden no jaha no dufa so kettinoɗen ko Habou Sarki siryani en dow majjum
yerno gure kewɗe tawaɗe nder leydi Niger Matamay kanno tawɗa saɗorma har filla mbuudiji mbuudiji ɗi hokkoto lawol ndiyam waɗa bonande le wuroji ɗin enɗa sa awata le gallure nde nokku futta himɓe keeɓi ɗo wonto joppude mbuudiji muɗum en ɗum waddi ko sukaɓe ummatore fedde mumen tawatotoe nder Matamay ɓe kooƴi keelol mbuudi eto mbuudi yuppete ko tawi wuro ngo fuu gam batte lande wuro ngo fa woɗa Abdoul Kader Chaya hoorejo fedde sukaɓe ummatore Matamay.
Ko wattimin e wadde ɗum on jiyan dow laabi tuundiji no faddo fey gotaji ndiyan ɗum iɗum saabodu wawtugom ndiyan waɗa bononde le bangueji goɗɗe
maire gallure nde endande Matamay Habou Abdo o wi ko sukaɓe waɗi ɗum hunde lobberno saabu mbuudiji ɗi endan no wadda torra sanne yaade e ɓiɓɓe wuro
il faut vraiment
gollal dow filla laaɓal ngal no hani min kisina ɓiɓɓe wuro ɓen bononda ndiyan ɗan ñawti foyide kamɓe jonte paɓɓe
ou même paludique
de lawol hengol woni ko mairie o wawi wallitude sukaɓe ummatore waɗeɓe ɗeɗo golle Habou Abdo maire mo Matamay.
Nous avons quand même
miɗen godi loreji amin kamɓe artoji ko ittata tundiji ɗum e kartogoji kataje caggal nde min kantoye golleji ɗin jomum nde hooti wuro ko loti rewte juuɗe mum to heɓoy saɗorma har cellal ɓandu mum
santé
Jamwali Alhaji Dauda, handen ada welti.
Jamni wallake Alhaji Musio. Mi sodana botoji albace joy, lemu didi, tafarno didi, hako tanno joy.
De Alhaji ko won cogguji dudidi ne.
Eh ga Allah accu. A wi'ata andana nyaw coronavirus wongu cekan taraji meden dena.
Na min kai mi yayi ko hawridum.
To accu mi halani. Kulle de kanje goni ko nyawta nangudo nyaw coronavirus.
Alhaji toy nan da dum kadin
to a wari non ni akaden na dum gidda wi ude kan
Alhaji hettina wadde gineji di chadda di fu sawrata nyango
he ga Allah accu to famtina ittan der nimre
amma no wodi labi ko jaadi ko hisinta dum nimbe
to mi do hettini
Alhaji Dauda loko torobe njabiri nimbe lota juude mun e kaataare faala ba ngatta ndiyam alkola ndaada do jamaada dila ngada dum der sobbudu maada lota juude ma faala ba e kaataare ngatta hakkunde ma e nimbe ko watta meter goto acca memol tema hinerema e hunduko ma acca do memol dabbaji burdi de dun tilti ko memdaadi lota juudema fa laaba accu nyamduuji modon benda o nyaamon dun laybon tasaaje modon moyton juudi mon fa laaba chelondu haura jodo nokku goto
e ga Allah accu fa he kawride kaden handen dun non fa pama ko jamrude baadan debbo waddeti no tilsi du mi yahaton enden
Alhaji wala ko buri challal
o gonga non mi jabi de halanan ko sabi wi a neddo de no dilenaade no jojja dojja so bunu jungo munne
ganno kure no hende e jungo ma no waddi jungo ma ko lati wawtu fu ada wawi memiri dum are
he musio mi yettima sanne mi tokkiran du fu no biirda kamni mi durwan du fa handen ko watta habaru o yotto he bandiraabe am benanay
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
Commune Yalu département Gaya région Dosso rebe mun ni no tittinkini wakkati fu ko watta be kejoro ibe gada luma ko iri gan hebude ko humta hajuji mabbe yettore Allah duni fa hande ibe keba der majju se kettino don yewtere wobbe mabbe e Fadel Alu ko firta e fulfulde
ndere gure ladde rewbe hewbe fu ko gollote ni woni gada luma ko sedda demal naadu konnan ni wadugol gollal le galleji on yorno de do rewbe hollirto do enda
sana'a bambiriji gatani rebe ka e garta soda na bambiriji min warta dan min sotata an an e dan ka sai
shishi sana'ata
luma ko an kanjun woni sotta lior mi soda mi ha mi sotta mi soda e polle e kuli kuli hadde rebe da wuro man ja mai sotta dan tan e lumo are ondo sotta mi sotta digi don kuma lumo yago na
kai ina kai shi
sana'an
mihin imi awa gauri imi awa maro iseremmi ka eno mi sotta
sa entaya
rewbe lei komin mo yelu golleji dido ne wata subaka Allah fu dum woni dum mako ngu ko lati e mudde be keba ko be kontire hajeji mabbe seeda seeda
to mun kande mun ga minen kayani min kibi barke luma minen nawtoro emu sanne luma hugu no wodi barke gidda fu gonga Allah minen kibi riba no wodi
ibana shiga
jodo kolondira juude hettino fa gorko wada dum goddum be mbi dum do hantito mabbe kambe rewbe enda wajibi sana debbo fu mo daro golla kande heba ko jogiti heba walla wuro ngon no wawi jaati kambe ben le ko be ketto dum be jobana suka mabbe jande dum wonno ko be paminto rew bandira mabbe subaka Allah fu
min rewbe sai min gadi choka ko gam min keba ko min pittata muraduji amin wakati jugon ba jon en bale amin nati der billare minen ballabe ko hana goddo famuno der sirri
daga kai sai mijinka woni kana zamana
ada der suudu dewgal a jami gora handen herme ada fa'i batu hokkima jango hokkima to fabbi jango deni a jamimu to fuberne ma no bona to ayi deni ada wada luma kudu a fitta muradu horema lawol tan jamata
ko izini denna jika tambaya
minon godi sukabe gombe no janga wobbe no gaya gere mabbe no doso gere no nyeme sukama fiyani ma celalol no hidi ujune joy na ujune nay to allam yo de a wada chokaku to kettade
kai sana'a ay baka doka ka bashi
wakati morebe gonno no dari no ngada golleji lobbi hono ni endan tawama bandra mabbe wobbe kay ngon tan no kettini non se wana jomum gorun dillu non na mayu non immata golla ba gotal
bandiraabe hettinani be habaruji studio kala ngude yotar pindulol medon ko wari handen do luma ko rewbe yeluto andan wonbe no tittinkini wakkati fu gan keba ko kejora ko kul habaruji medon timmata amma ko medon dilla du fa handen medon miccintina on ko batu jodo kala studio kala ngu handen wadan do jande sukabe rewbe lokol to andan e no wade ko sukabe rewbe accama jodo janga fatimina jandeji mabbe batu du fa handen non ngu wo wadede Balkisa Adamu kan Balkisa Hamidu kan ardimu
Studio Kalangu.
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena ijena topere inay FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena ijena FM.
Studio Kalangu.